The VOA.
Take five now, five now, five now.
Kama nikiwa hai naulisi maliza ngu kihalali siku wa mtu kwenu kesho funge na kusali mwisho wangu siwe mzuri we mtaka shari natuwa mafuza mekwisha hakuna haja mja kunifanya visa tupandishane mapresha nikosa usta
Atakuzaliwa tumba moja, siku moja. Tushindwe